Here's another one.
Sigara so chuki kawai re. Wanalana kama hawana wazazi awa watoto na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace
kanyaga
sima peace
atunaga
akisha tupande bilisi atuchagui pa kumwaga yani
kama waipa
ni Roma na baba jada yani sha kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper kimwaga sumto anajua mindo tight saona nsha waka waka na bado mapema na saka saka soni baby na unatuma sinema na taka taka na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
Tare kila kukicha
down.